La familia Tanzania, King Kong, King Kong, wow. Uzito mdundo wa Indian kama enzi za Sancho, ni sawa na upisho goli kutoka kwa mpishi Pancho. Mashuhuri toka mtoto, toka time ya mzoto, toka studio joto, sahau kuhusu AC. Denti flani mbisho mboko halali, anawaza soko siku aje na yauze kama vile Jay-Z. Ama keep it rockin', keep it droppin', keep it rock the show. Keep it jumpin', keep it pumpin', keep it smokin' doors. Migiwi na cheza, bagafu na tereza. You can stop me, sana sana nitakupoteza. One love kwa mashabiki, asante kwa nafiki. Bila nyinyi hasira zisingi kwepo kichwa hiki. I say me ni mkali, sina fazari, na ndo maana bifu hazishi kwa wale wasio lijari. Jidi wache warokokwe, wache wachomoke, wache vimbo chonge siti wala usiondoke.
Fano fili riva madaro salam stand up. Put your hands up.
MC mkari, MC peace, MC kibato kiaina. MC mkari wana nisila wana mkubari kiaina.
Double records.
Mkubari kiaina, mkubari kiaina, mkubari kiaina. Sijari bado chenga na wakomba. Mina viti mna toraza kama mumini. Nakomba kama shiriki na konda. Kama kicheche na ngonda. Mlio wafumu na honda. Spirit na kidonda. Sipigani nkangata basi bora nikimbie. Singangani kunata bari uwezo wangu ndie. Napanda siku bada siku, spandi mchana shuke usiku. Na mini bora kitu kuliko kukosa kitu. Love kwa wasanii, love kwa wanajamii. Love sana mbaka wakina hiki makina nani. Msintenge mimonenu jamani. Chonde na wawakilisha nyinyi tatoka msikonde. Hey my African people, tukaze tusonge mbele. Tusisahau wiki iko na lopita simbwere. Tugange basi hayo, tuache kupiga miayo. Tufikiri kwa urefu sio saiza takayo. Salam stand up, put your hands up. Salam stand up, put your hands up. Salam stand up, put your hands up. Put your hands up. Salam stand up, put your hands up. Salam stand up.
Wameka.